napekoni Adam na Eve ala waramalingi mingi azu mingi mingi farisa lakana lesese azu kweso lakana lesese ala sala shupari nzapa bayisu kwe betu la sona treti yala nzapa tene fadini unja azu kwe na yukosu nisala nambini zoko eritiru nwe suo akpe shupari nanzapa atene na nwe alimbi moleke bato na fadimbi gana ayisu kwe ayikifini nwe mayenga tinzapa ama lingitiru wota ala sara kota bato nazu mingi ya he nwe nwe ya mala pepe nye, nwe tenala tene ala jadi sala njoni ala sala shoni pepe mbene lanzapa tena nwe li na yati bato mona famiti mkwe nwe ya mu a marati aya mandende na ndekindende tongana solo tena nalo nzapa vini akanga yangati bato la kisong na yayu ngunduzu apika pepe.